varikuisa.
Tie.
Ena itinda hii.
Nyang'anya kotia.
Nashukuru mimi kwa
I'm not going to be able to do it.